bantu baka nkulunku cela nehlene sihlahle ngoba sekliwa ama apple bloody temptation izoxoshwa la ingadi yase ethe azophela ma picnic atam no ever anisho naphelela makusekuqala umntana.